101. Ha ha, ha ha. Bobby Frank in town. The big boss, that's Lucas Nubu. Adam G, it's when you say y'all, boy. Ha ha, ha ha.
Anafumika kama tia ili anasema nyota yako. Kidogo kimeitishwa na Evans Kidero. Anaona 15 baada ya saa 5 majira Afrika Mashariki, uko tayari kuweza kuzungumzia stress ama namna gani? Daktari Caroline upande wa pili yuko tayari kabisa. So inamaanisha kwamba kama utakuwa na swali pale, utakuwa na channel kupitia 0790199143. Unatuma SMS ama vile vile pia utakuwa unapiga simu pale mwisho tukimalizia uweze kuuliza swali lako kwa huyu ambaye ni therapist. Kwa sasa hivi nataka kumpigia Caroline tuweze kuungana naye. Na hivyo basi inamaanisha kwamba ni wakati tu tuweze kwanza kuzungumza na mgeni wetu moja kwa moja. Nimekuambia kama utakuwa na swali, utakuwa na mchango, basi kupitia nambari yetu ya studio utakuwa unafanya vile. Kwa sasa hivi namweka hewani. Karibu sana Caroline ndani ya studio. Labda ujitambulishe tu kwa msikilizaji, majina yako kamili na labda kile ambacho unajishughulisha nacho wakati huu ambapo tunataka kuzungumzia masuala ya depression na stress, ndipo sasa tuweze kusonga mbele. Karibu.
Doctor and psychologist. Kazi yangu ni na study ubongo brain, ili kuweza kuelewa vile tunaweza kusaidiana wa terms of mental.
Na hivyo basi msikilizaji, ina maana kwamba katika ama in the next one hour tutakuwa tunazungumza naye na Dr. Caroline kuweza kujua kwamba jinsi ya kuweza ku manage stress. Labda wakati mwingine unakuwa na stress na ujui kama ni stress ama ni depression. Wengine wetu tunasema kwamba tuko na stress. Labda daktari, kwa kwanza tu ama kwa kutufungulia mazungumzo, labda mtu anavyosema ako na stress, labda stress ni nini tunapozungumzia?
Stress inamaanisha vitu tofauti kwa watu tofauti. Watu wengi kama unashughulika na unasumbukana na mambo ya ofisi utasema uko na stress, kama ni mambo ya nyumbani utasema uko na stress. Lakini stress sana sana ni kumaanisha kwamba mtu ameshindwa kujua vile atatatua mambo ambayo yanamsumbua. So, sasa zile mtu ako na shida na hajui vile anaweza kutatua, anaweza sema ako na stress.
Na kwa Kiswahili tuseme kwamba ni msongo wa mawazo. Hivyo basi inamaanisha kwamba mtu yote ambaye labda ako pale na stress ameshindwa kutatua, ama labda mtu ana msongo wa mawazo ameshindwa kutatua, that's what we call stress. Na labda daktari, labda on to the next question, mtu atajuaje kwamba hii ni stress? Labda kunazo zile physical signs and symptoms zile ambazo zinaweza kuonekana kama mtu ana msongo wa mawazo, tuseme kwamba amekaa sana ama ana stress sana ya kazi pale, labda kuna vile ambavyo inaweza kujulikana?
Ni kweli kabisa, kwa sababu unajua mtu akiwa na mawazo mengi sana inaanza kujionyesha kwa kimwili, kwa sababu unajua ubongo ikichoka kufikiria inaanza kuuliza mwili saidie. Inasaidia kuanza kuonyesha kwamba kuna shida na kuna mahali nataka nisaidike. So mambo mengi ambayo tunaona sana sana, kwanza ni shida na kulala, kutokuwa na usingizi kwa upande moja. Kwa upande nyingine, watu wengine wanalala sana, mwanamke analala masaa 10 ama zaidi na akiamka sita ama amepumzika nasikia ni kama amechoka. Ya pili tunaangalia sana ni upande wa kukula. Unakuta mtu ambaye alikuwa anakula vizuri kawaida, sasa unasikia mtu anasema hana hamu ya chakula. Mtu anakula mara moja kwa siku, ama akikula kidogo anasikia ameshiba, ama anasikia hana hamu ya chakula. Hiyo inakuwa ni mpitia kitu ambacho tunaangazia. Lakini pia on the other side unakuta kuna wale wanakula zaidi. Sababu ile kuita stress eating ama tunaita food craving. Mtu anataka kukula zaidi kila wakati, sikia na stress na shikilia kitu, nataka tu uendelee kukula, ndio inasaidia kusikia ni kama umepata nafuu. Hiyo ni kingine ambacho tunaangalia. But then on the other hand pia tunaangalia kuwa na uchungu. Mtu akiwa na stress sana, ikianza kuonekana na mwili unaanza kuwa na uchungu, kuumwa na kichwa, lakini ukienda kwa hospitali hawaoni shida. Nasema unataka kupimwa na tumbo, kupimwa na kifua, na ukienda kwa hospitali ukitabuliwa, hakuna jambo ambalo linaonekana kwamba kuna jambo ambalo liko na shida.
Mhm. Na hivyo basi ina maana kwamba wakati ule ambao unajua kuna sehemu nyingi sana za kichwa, ingawaje kichwa kinauma wakati mwingine unasikia kwamba ukieleza mtu kwamba naumwa na kichwa, anakuambia wewe labda una stress, labda hujapata usingizi, labda kichwa hiki ambacho kinahusishwa na msongo wa mawazo, daktari, kinauma sehemu gani?
Bali itauma tu the same way kama ukiumwa na kichwa wakati uko na ugonjwa. Mm. Tena kwa ni unajua kuja kwa hospitali ukitamaja tukikuwa tukisema ni stress, atuanzangi na kusema mtu ako na stress. Tunasemanga kwanza kitu cha kwangu niambia kama unaumwa na kichwa sana, nitauliza kama umeenda hospitali au kuchana nini hospitali, lazima kuna zile vitu ambazo lazima tutaangalia.
Mm.
Pressure iko sawa, damu ikiwa iko kwa kiwango kinachofaa. Kwa hiyo kuna zile vitu ambazo tutaangalia tukague, tuseme kwamba hii si shida ya mwili.
Mhm.
Sasa tukiondoa tuseme hii si shida ya mwili, ndio tunaanza kuuliza, basi kama si shida ya mwili,
mhm,
shida ina wapi? Na hapo ndio tunaanza kuongea na mtu kwanza kuangalia kama kuna stress ambayo amebeba, kwamba kuna kitu ambacho kinamsumbua.
Mm-hmm. Okay. And hivyo basi that brings us to the third question, ama tuseme swali la tatu. Labda pale mwanzo ukidefine stress, nilisikia kwamba ukisema kwamba mtu akiwa labda na msongo wa mawazo, labda kutoka kazini ama kutoka wapi, ndio anafanya kwamba tuseme kwamba hiyo ndio stress. Labda kuweza kuelaborate zaidi ama kuweza kuzungumzia zaidi kwa undani, ndipo msikilizaji aweze kuelewa. Labda what are the causes za stress? Nini ambacho kinasababisha sana mtu kukua na msongo wa mawazo, especially kwa siku za usoni, na labda to cut across the age, vijana, wazee, kila mmoja?
Well, unajua stress inaweza toka kwa pande yoyote. Hakuna unajua hakuna kitu akiweza kupatia stress kama haiendi vile unafaa, unataka kama vile umekuwa ukitarajia. Kwa hivyo chochote kinaweza kupatia stress. Lakini tukianza kusema kwamba mtu ako na stress, usually inamaanisha kwamba hajajua vile anafaa kufanya vile kwa issue ambayo imemsumbua, ama hana uwezo, ama vile taita skill. Kwa hivyo kama mtu alikuja kwa therapy, tunasemanga it's about insight and skills. Mama, ujijue na ujifunze. Kwa hivyo sana sana inakuwa watu hawana what we call coping skills. Hawana zile, hawajajifunza zile wanafaa kufanya kutatua. Let's for example, hata kama shida ni ya nyumbani ama shida ni ya ofisi, unaweza kukuta labda shida ni ujui kuongea na watu, ujui kujieleza, ama ujui kutatua conflict resolution, ujui kutatua shida zinapotokezea, ama unapoongea na mwenzako usikilizi kwamba anasikia kile wewe unasema, ama amsikizani, kwa sababu wewe unaongea kitu kimoja, yeye anasikia kitu kingine. Mm-hmm. Alafu amsikizani. So these are some of the skills that go across the board. Hata kama una deal na your girlfriend ama boyfriend, ama una deal na mke ama mume, ama una deal na your boss ama your subordinate, ama una deal tu na watu, ama ni biashara, how to do your business. So kuna zile skills ambazo watu wanakuta kwamba mtu labda hakujifunza, na hata kama alijifunza labda hakujifunza vizuri, kwa sababu ile anaweza kujitumia. Sasa akikuwa na situation ambayo ina stress, sasa kwa sababu hana hiyo skills ya kujua vile anafaa kunavigate, ndio ajue vile anaweza toka, sasa ninaanza kuwa na stress. So stress inaweza kuwa kwa pande yoyote. Inaweza kuwa ni kuwa na pesa, kukosa pesa, inaweza kuwa kukua na shida na relationship na mahali popote.
Coach FM. Coach FM.
Siku moja nitajua hii mikili ambayo watu wanaimbanga kila wakati wanamaanisha ni 38 dakika bari ya saa 5 majira Afrika Mashariki, awamu ya pili ambayo ni awamu ya gumzo. Awamu ambayo tunazungumzia msongo wa mawazo, itakuwaje ukijipata katika hali hiyo? Wakati tu kuweza kumrejesha daktari hewani, atuweze kumaliza ama kusonga mbele na na mazungumzo haya. Tujue kwamba huu msongo wa mawazo tunafanyaje? How can we manage stress? And ikiwa na swali 0790919043 ndo nambari ya studio. Tuma SMS, piga simu, ingia pale kwenye WhatsApp niambie kwamba inakuaje, alafu nitakuwa nahakisha kwamba nakuulizia swali la kwako kupitia tuma zungumzo haya ambayo tunaendeleza hapa na daktari. And so msikilizaji wa kwangu, tunaendelea mbele, tunataka kujua kwamba tuna manage namna gani stress, daktari. Mm-hmm. Wakati mwingine masuala mengine yanafanyika tuwezi kuyazuia, and so right now tuko tayari kuweza kurejea hewani. Natumai kwamba hatujaribu jambo pale. Na hivyo basi tulikuwa tunamazia kuzungumzia msongo wa mawazo labda unasababishwa na nini, na pale nakumbuka kwamba unasema kitu chochote kile kinaweza kusababisha msongo wa mawazo, be it relationship, kazi, na labda kukosa kujua kuhandle issues zako ama kuweza kusuluhisha matatizo wakati ule ambao unakumbana nayo, ukweli ya? Mm-hmm. And so inamaanisha kwamba tunapoendelea hivi, labda mtu anawezaje kuhakikisha kwamba ana manage stress, na labda kwa sababu unajua kwamba kitu chochote kile kinaweza kusababisha msongo wa mawazo ama kusababisha stress, labda mtu anawezaje kumanage, na labda kuna tiba?
Kuna tiba. Na kusimamia nimesema shida inakuwa ni kujijua na kujifunza skills ambazo zinasaidia ku manage stress. So kitu ya kwanza ni kuwa kuweza kusema kwamba niko na stress. Yaani wewe ujiambie, si mwingine akwambie uko na stress. Wewe mwenyewe useme nyenye ninasikia kama niko stress. Watu wengi sana watumii the word stress, ama wapendi kutumia the word stress. So tunasikia watu wakisema I am stuck. Hizo ndio maneno ambayo watu wanatumia ku describe themselves kama wako na shida na stress, ama wako na shida na kile kinachowasumbua. So kama ukijua, kama wewe ukijua mwenyewe, ujue kwamba mimi niko na shida, I am struggling, I am not being able to cope na vile pale niko, then once you are willing to say I have a problem, then you reach out for help. Ask, jaribu kutana na wa psychologia ama counselors, tuseme mimi naomba msaada. Kwa sababu kuja kwetu lazima ukuje utuambie kwamba unaomba msaada, kwa sababu tutakuuliza shida iko pande gani.
Mm.
Tuweze kujua pale shida. Kwa sababu tunasema tukuje niambia stress, tuseme sababu uko stress, tuseme wewe unaona stress iko wapi na kutoka na pande gani. Wewe unaweza kujieleza. Ndio sana sana tunatalk about therapy. Therapy kwamba unakuja kwa daktari, psychologist, ama unaenda kwa counselor kuongea na yeye. Sana sana tunasikia watu wakisema kwamba ukienda kwa counselor ama kwa psychologist, unaenda tu kumwambia shida zako, alafu unaenda nyumbani. Lakini that is just one part, kwamba unakuja kujieleza kwenye shida iko. But the second thing, that sasa tunapoelewa pale shida yako iko, tunaanza kuongea. Na katika maongezi yetu, huyo kuongea kwetu, tunaanza kujua kwamba hapa ndio shida iko. Labda kuna insight, kuna mahali ambao ujielewi.
Mm-hmm.
Na sasa tunajaribu kujielewa, kujua kwamba vile uko ni vile umezaliwa, ni vile umelelewa, ni vile unza, ni mambo ambayo ume experience as you were growing up. Mtu anaanza kujielewa.
Mm.
Na kwanza kujielewa, then tunaanza kufundisha the skills za kujua how to cope with stress. For example, kama mtu anabishana na bibi yake, watu wengi wanachukua the way to de-stress, labda uende ukunywe pombe. Lakini ukunywa pombe utajua kuongea na bibi inakuwa ni namna gani. So tunaanza kuongea juu ya vile unaongea na bibi kwa nyumba, vile unaongea na watu, so that you can build your relationship. So tunaanza kufundisha things about communication, how to be very effective in communicating with people. So tunaanza kuongea mambo kama hayo, so that you learn those skills. Ndio sasa ukitoka, tunasema ukikuja kwa psychologia kama mimi, tutakupatia samaki. You know, talk about fishermen. Tutakupatia samaki, tutakufunza kazi ya kuwa mvuvi.
Mm.
So that you know how to solve your own problem. So that in the future, kama utakuwa na shida kama hizo, utakuwa nakimbia kwa psychologia na counselor. Utakuwa umefundishwa how to solve your own problem. So watu wanadhania that when you're stressed, it doesn't mean that there's anything wrong with you.
Mm.
It just suggests that kuna mambo ambayo hujaelewa, labda kuna mambo ambayo hujafunzwa. So that is our responsibility to teach you how to navigate that situation.
Mm-hmm. Okay. Na hivyo basi inamaanisha kwamba ili kuweza kumanage stress ni kuweza tu kufunzwa. It doesn't mean kwamba vile tu ambavyo daktari anasema kwamba it doesn't mean kwamba kuna kitu kibaya ambacho kiko ama kinaendelea, and hiyo inaonyesha kwamba it is very normal kukua na stress, cause kama ni kitu ambacho kinatokana na anything, inatokana na daily life issues, then inamaanisha kwamba kila mmoja anaweza kukua na stress. And labda hiyo ni njia ya kumanage na kuweza kujua kwamba inakuwaje. Inakuwaje when it comes to healthy ama unhealthy mechanism that tend to use ama to be used when one is stressed. Ama unaweza tajaje zile mechanism za kiafya ambazo zinaweza tumika wakati ambao wako na stress, especially kwa mtu binafsi labda amesikia kwamba nikiwa na stress naweza kufanya hivi. Labda ni kama zipi zile ambazo umeweza kukumbana nazo wewe kama therapist?
So very important, so umesema number one unaweza kujielewa that you are struggling. So that is very important. Na pili ni kuongea na mtu. The thing is, a lot of people, mtu akiwa na tatizo sometimes wanataka kupata msaada kutoka kwa marafiki ama msaada kutoka kwa jamii. Na wao pia hawajui vile. So we encourage therapy. Therapy kwa sababu utaongea na mtu ambaye hakujui. Somebody objective. Unaweza kuambia vile unasema hivi ndio mimi nasikia, and then be able to educate. So that is very important. So sana watu wakiwa na stress, watasema ninaenda kwa familia yangu hawanisaidii. Naenda kwa marafiki zangu hawasaidii. Labda nimeenda kwa kanisa sijasaidika. But then we say if the issue is about therapy, is about psychology, then please go to the right people, kuja kwa psychology so that okay. Most people think that therapy ni ukuje mara moja mara mbili uonge na therapy sama counselor alafu uende nyumbani. But you know therapy actually standard. If we do like what we call CBT, cognitive behavioral therapy, tunaongea for 15 sessions. So in those 15 sessions you have the opportunity to learn a lot of things on how you can help yourself and then also learn those skills. But even without therapy, kitu cha kwanza ambacho watu sana wanafanya wakiwa na stress ni kutoongea na watu. Mtu unajipita kwa nyumba, unaanza kukaa peke yako, ama unaanza kunywa pombe, sana unakunywa peke yako kwa nyumba, kwa hivyo ukunywi kwa sababu kuna marafiki, unakunywa ndio uweze kukua. Ndio unaanza kukunywa. Sasa zingine watu wengine wakianza kusikia self-esteem imeenda chini kidogo, unasikia wameanza kuwa na wapenzi kadhaa, na hawatumii njia za kujikinga. So they actually start what we call risky sexual behavior. Wanaanza kujieka in situations where they think they'll feel better. The third part, we start negative coping skills like alcohol, ama kunywa pombe, ama kukuwa na wapenzi wengi, is that you feel better only for a short time. So that short time, ukiamka asubuhi ama after a week, bado uko pale huko, na sasa labda umeongeza stress ingine, kwa sasa umeanza kusema, wei, si kutumia kinga, sasa lazima niende nikapimwe HIV, so unaanza kuongeza more stress, the stress that was already there. Some of the things that we encourage, number one, is if you are stressed, please be physically active. Go for a walk, go for a run, kama wewe unataka kudance, enda udance, as in just do whatever it is that you love. Fanya, so that you be very physically active. So there's what we call pillars, pillars of self-care. So in the four pillars, kuna pillars nne. Your first is biological. Hiyo ni kujikinga mwili sasa. The exercises, make sure you are eating right, make sure you are getting enough sleep. So those things are important. Hata kama uko na stress, pia tukiwa na stress, utakimbia. Normal people, when they are stressed, they stop doing the things they enjoy. But try and do those things as well. Last year, that's part of the psychological arm. So the psychological arm is where get people who can help you. Come to us who are very objective. We don't know you. We can be able to talk freely. You can tell us anything that you want. And we don't judge you. We shall just walk with you. Then the third part is the social arm. You know, kuwa na familia, kuwa na jamii, kuwa na marafiki. Watu wengi wakiwa stress nasikia kama alikuwa anakutana na marafiki ameacha. Kama alikuwa anaenda mahali ameacha. Kama alikuwa anacheza mpira ameacha. Kama alikuwa anaenda concert ameacha. Kama alikuwa mtu wa kuchora ameacha. So we really give up that part of the social. And then the fourth arm is the spiritual arm. Kama ni mtu wa kanisa, ende uongee na watu wa kanisa, niongee na father ama na pastor wa kwako. Kama you are a Muslim, ende uongee na at wende kwa moto, kama you are a Hindu, so go to your spiritual place and get some help as well. So all these four are important. Sana sana watu wana forget zote nne. Mtu anasema tu ako stress na unakalia hapo niko na stress, unaachilia haya maneno mengine yote.
And so, daktari, kwa sababu umeweza kusema kwamba those are the mechanisms za kuweza kudeal nayo na pia vitu ambavyo watu wanafanya ambavyo si healthy, kuweza kumaliza stress. Labda, mimi kama mtu binafsi and labda nimeweza kukaa chini nikaona niko na stress ama katika kiwango kipi, yani at what time ama at what stage should someone seek for help, especially kiwa na stress, kwa sababu right now watu wanasema kwamba everyone is stressed kwa sababu ya hali ya uchumi, labda ya vitu ambavyo vinaendelea. imeendelea, labda hali ya maisha imeendelea kukua ngumu, vitu vingi sana vinaleta stress na kuweza kusababisha watu wengi kusema kwamba we are stressed up, everyone is stressed, na wengine hata wanasema wako depressed. At what stage should someone seek for help?
As you said very rightly, kila mtu hapa na stress hizi, kila mtu hakuna mahali wewe kwa inakupatia stress. Remember, the problem is not that we are stressed. And the problem is not that there are stressful things happening to us. The problem is, can you cope?
Mm-hmm.
So are you, do you feel like you're coping? Hapo ni mtu anafaa kwanza kujiuliza, do you feel like you're coping? Something when you start using words like I am stuck,
mm-hmm.
I'm overwhelmed, I feel like I'm drowning, na siyaka nimewezwa, ama you're thinking about taking your own life, by the time you're reaching there, please ask for help.
Mm-hmm.
Kwa sababu kwa time unangoja mwili aze kujionyesha, it means you've carried the stress for a long time. So it takes, you'll be, umesumbukana for a much longer time, and we could have helped a lot early.
Mm-hmm.
So if you are struggling in a situation, unasema mimi vile nina doctor tuwa, it is not happening, hainisaidii.
Mm-hmm.
What I know is not helping me. That is the time to ask for help.
Mm-hmm.
It's the time to ask for help.
Mm-hmm.
Because by the time, you don't wait to say I am feeling depressed or I'm feeling anxiety, you're saying that one is fine. If we get you and we are there, that is fine. But we prefer to get you before we go to that kind of level.
Okay. Now, mm-hmm.
things like depression is not something that is diagnosed.
Mm-hmm.
Because even when you go to a psychologist, even when you go to a counselor, there is a test that they have to administer.
Mm-hmm.
Before wakuambie, you are depressed.
Mm-hmm.
It's not a test like ya udaktari kwa madakutuma kwa labu, wapime damu wanibete results alafu niangadie. But there are tests in psychology that we actually administer. So we can objectively say, uyu wako depressed, na depression yake iko chini, ama nikatikati, ama nikiwango cha juu. Kwa sababu kama nikiwango kwa juu na anashindwa kufanya mambo yake, we could call about the daily functioning, kama anashindwa kwenda shule, anashindwa kwenda kazi, anashindwa even the energy ya kujivalisha na kuoga, then we start saying labda tuongezea dawa.
Mm-hmm.
But depression is not something mtu anafaa kuketi kwa nyumba ya diagnose aseme niko na depression. Na hata ukienda kwa psychologist ama uende kwa counselor, hapa hivi kuambia uko na depression kama atakupima.
Mm.
There's a test, lazima wakuambia e-test na naambia kuna depression, e-test na naambia kuna anxiety, and then based on that, atakuelezea how therapy shall.
Mm-hmm. Okay, daktari, hata hiyo inanileta kwa swali ambalo limeulizwa hapa. Mtu anasema kwamba labda tuulize swali kabla tujaenda mapumziko, kwa sababu when we come back itakuwa ni question and answer session. Anasema kwamba muulize daktari mo kwamba is depression a form of stress, ama what causes the other or what leads to the other?
Now, depression, most people think depression is kulia, most people think that's what depression is. But another very important component of depression is lack of energy. That's the lack of energy ya mwili, ni lack of energy ya ubongo. So what happens is that mtu amejaribu kutatua, usually ni kwa sababu kuna kitu kilimfanyikia, labda akiwa mtoto ama akiwa mtu mkubwa, kuna kitu ambacho kilimtokea. Na kwa sababu amekuwa na mawazo mengi sana kila wakati anataka kufikiria, na mawazo haya si mawazo positive, mawazo negative, mawazo ambayo yanakutoa moyo. So with time, mtu anaanza kuchoka. The brain actually gets tired. Ubongo inakwambia nimechoka, sasa ni wakati wa kupumzika. Na kwa sababu the brain inachoka, mtu anaanza kujitoa, what we call social isolation. Mtu anaanza kujitoa. Anaanza kujaribu kuconserve your energy. So unaona mtu akijaribu kuconserve your energy, anaanza kujificha kwa nyumba. Akiwa kwa nyumba anakaa kwa bedroom. Akiwa kwa bedroom anakaa anakaa kwa kitanda. Kwa sababu nguvu imeisha. Sasa nguvu ikipoisha, mtu anaanza kujitoa kwa all the activities, family, social, physical, anaanza kukula, kulala, anaanza kupungua. So by the time we are diagnosing depression, it means hii kukosa nguvu imekusumbua for such a long time that it's actually affecting other areas of your life.
Mm-hmm.
So now it is becoming very obvious.
Mm-hmm.
Lakini unajua, the thing is, right now we are dealing with something tonight as a smiling depressed. Eh? Kidhania depression ni mtu analia, utakuta mtu ana smile na wewe.
Mm-hmm.
And they are still with depression. Yeah. Ama unasikia mtu amekuwa tu akismile akichekacheka na sisi, alafu kesho unasikia alikutoa uhai.
Mm-hmm.
So, depression, mtu has to be diagnosed. Once again, to diagnose and diagnose watu wengine depression. Kama you are suspecting them, just refer them or link them to a therapist or a counselor. mm-hmm. wacha tufanye our investigations, wacha tufanye investigation, ndio tuseme really hapa kuna depression and this is how we need to manage.
Mm-hmm. Asante daktari, naona kwamba tumesalia na dakika 6 kuweza kuingia mwendo wa saa 6, and so inamaanisha kwamba tutaenda mapumziko mafupi, alafu tukirejea tumpe msikilizaji nafasi pia aweze kuuliza swali, kwa wale ambao wanatuma SMS pia waweze kuzidi kutuma SMS, niposa tukirejea naweza kuuliza ukijibu pale, pia kuweza kujua pia kwamba unapatikana wapi, services za therapy zinapatikana wapi, especially katika mtaa wa Ruosho, na labda where can you refer someone the nearest place, and so tukirejea utakuwa unatuelezea kuhusiana na hilo na kuweza kujibu swali lolote kutoka kwa kimsikilizaji. Sawa sawa. Mhm. And so kwako wewe msikilizaji, kama uko pale na swali kupitia 0790199143 ndo nambari ya studio, unaweza kutuma SMS, unaweza kuingia pale kwenye WhatsApp, na pia unaweza kupiga simu na kunieleza kwamba swali la kwako ni lipi, ni bora tuweze kulijibu tunaporejea hewani na daktari katika awamu ya tatu, ambayo pia ni awamu ya mwisho, hiyo ni baada ya mtasiri wa habari. Tuende kazi. Hii hapa ni Coach Midmorning. Awamu ni ya pili ambayo ni awamu ya gumzo. Tunazidi kuzungumzia stress ama ukipenda msongo wa mawazo.
Coach FM. Coach FM.
Maulana.
Wanafamika kama wana pressmen na wanasema kwamba msinangu. Aha, anafamika kama nani? Paula msinangu ama nani huyo? Nafaa kuuliza hiyo swali kweli au mimi ndo nafaa kuulizwa? 12 bari ya saa 6. Unajua saa 6 vile ambavyo huwa inakwenda haraka, mimi hata sijawahi kuweza kuelewa, kwa sababu sasa hivi ni wakati wa kumaliza. Namweka daktari hewani tuweze kumaliza question and answer session. Niweze kusoma SMS 1, 2, 3 hapa. Niweze kusikia kwamba watu wanasemaje kuhusiana na msongo wa mawazo, kama pale basi una swali, una mchango kuhusiana na kile ambacho tunazungumzia, kwa sababu tunamalizia ndipo sasa tuweze kuanza kujiwachilia. And so 0790199143 0790199143 ndo nambari ya studio. Namweka daktari hewani. Najua kwamba hata kama alikuwa na appointment, imebidi kwamba aweze kusongesha kidogo ndipo sasa tuweze kumaliza, lakini tunamaliza kwa sasa. Ni aweze kuangazia maswali yako wewe kama msikilizaji wa Coach FM, alafu sasa tumwachilie daktari aendelee na shughuli zake za kila siku. Daktari?
Yes.
Bado uko na sisi? Sasa tumerejea kuweza kumaliza. Sasa hivi wacha nimpe msikilizaji nafasi aweze kuuliza swali za kwake, alafu kwa wale ambao wana comments pia nasoma, alafu kama swali liko pale uweze kujibu, utuambie kwamba services therapy zinapatikana wapi, na labda swali lingine ambalo litakuwa limetokea uweze kujibu, si ndio? Mhm. Kuna yeye ambaye anasema hi mo, napongeza kipindi kiko vizuri sana. Nashukuru daktari ameweza kutaja one way ambayo mimi hutumia kuweza kusolve ama kuweza kumaliza msongo wa mawazo, ni kuweza kushare na kuzungumzia shida yangu kwa my trusted friends, and so nasema asante sana kwa huo ama kwa hayo mazungumzo ambayo imekuwa ni nzuri sana kwangu. Huyu hapa ni Alice kutoka Light Industry Kariobangi. Mhm. Aha. Kuna mwingine pia anauliza swali hapa, daktari anasema kwamba kuna vile ambavyo wakati mwingine kupata services za therapist ama services za psychology ama za msongo wa mawazo zinakuwa ni ngumu sana. Labda kwa wale ambao ni wakulima wadogo tunaweza kufanya namna gani, kwa sababu most of the times zinakuwa expensive. Huyu hapa ni Brayo. Brayo, janiambie kwamba anatoka simu gani. Kuna pia swali lingine pia anasema, je, hizi ama hii huduma inapatikana wapi? Nimesikia mmoja ametaja, lakini daktari tungependa kujua kwamba hii huduma tunapata wapi, especially kwa hizi siku za usoni tuna mawazo sana. Msongo wa mawazo, it's the order of the day. Kuna mwingine pia anasema kwamba napongeza kipindi, salimia daktari, mwambie kwamba tukifanya kama hivi basi tutakuwa tunaokoa jamii kwa siku za usoni. Thank you so much. much. Niangalie pia upande wa WhatsApp. Anasema kwamba anafuatilia kipindi nikiwa Ngomongo. Kongole kwa daktari kwa mazungumzo mazuri. Anajua kuzungumza sana. Tukifanya hivi mo, naona kama tunaenda mbali. Thank you so much. Anasema huyu ni nani? Team Ngomongo, most of the time huwa anajua kwamba ni mwalimu, lakini this is a new listener. Asante sana kwa kuweza kutegea kipindi. Pia niweze kuangazia WhatsApp, naona kama nimebakia na SMS mbili tu. Anasema kwamba kipindi ni kizuri, napenda vile wakati ule ambao daktari ameweza kuangazia depression kitofautisha na stress. Hivyo basi nimeweza kujua kwamba huyu rafiki yangu hana depression ila ni stress tu. Itakuwa namrifa baada ya daktari kuweza kusema kwamba tunapata wapi usaidizi. Thank you so much. Huyu ni Mary. Asante sana kwa kuweza kutegea kipindi. And so the last one, pia tupeane nafasi kwa daktari aweze kujibu swali ambalo liko pale. Anasema kwamba huduma za psychology humu Korogosho sijaweza kuona. Labda kama daktari anaweza kutuambia kwamba pia tunazipata wapi. Labda kama pia kuna namba ambayo tunapiga itakuwa ni vizuri sana. Huyu hapa anafahamika kama Helen, anasema kwamba anafuatilia kipindi kutoka Madhari. Na daktari kwako basi, naona pale kuna maswali ambayo umeweza kuulizwa. Wengi wanatoa kongole kwako kwa kuweza kufanya mazungumzo kukua mazuri sana siku ya leo. Najua kwamba SMS zitazidi kuingia. Kwa sasa hivi nirudishe kwako.
Asante, nashukuru. I think maswali mengi yanaweza kujibika in one way. One of the challenges tumekuwa nayo is the psychology and counseling, kwamba tujakuwa na board yetu kama board ya madaktari. Japo board ya madaktari is very established, lakini hatujakuwa na board. Lakini mwaka huu serikali imeanzisha board ya psychologists and counselors. So what will happen is that the center, kila mtu atakuwa registered. So all the counseling centers, all the psychology centers, all the licensed counselors and all the licensed psychologists itakuwa available. Na hizo ukitaka kutafuta daktari, ukienda kwa board ya medical, weke jina, weke hiyo specialty utafuta, unaweza kupata penye unaweza kuwapata. So with time board imeanzishwa, kwa watu watakuwa kenda online waweze kujua na licensed counselors na psychology wako hapa na hapa. So that would be, it would be possible very soon, as if serikali imeanzisha the board, so that would be easier. Mm-hmm. So unajua pia, without a board, pia huwezi jua kama mtu yoyote anaweza sema yeye ni counselor. Mtu yoyote anaweza sema yeye ni psychologist. Lakini sasa kwa sababu ya board, utakuwa very sure that unaenda mtu ambaye ako na license, amepewa leseni ya kufanya hizo services. So in specific, ni vingumu kukuambia kwamba Nzana Korogosho nitakutuma wapi ama ni Madhara nitakutuma wapi. For me that would be very difficult zaidi, kwa sababu there is no way to check. Mm. So, it should be very available. Mm-hmm. But still, hata ukienda online you see a lot of counseling centers that are available, so unaweza ona ni gani iko karibu na wewe. And then also with churches, a lot of churches wameanza ku embrace mental health. So a lot of churches are actually starting to encourage a counseling center and a psychology center, and then also to link people who are asking for help with psychology. So yeah, before watu walikuwa nasema kama uko na stress unaenda kwa kanisa uongee na mchungaji alafu uko sawa. Lakini mchungaji akiona kwamba kuna sasa unahitaji usaidizi zaidi, anaweza kupa referral ama kupa linkage ndio uweze kukutana na mtu ambaye anaweza kukusaidia. Nimesikia watu wakiongeleza juu ya bei. I know it is expensive, kwa sababu therapy is a lot of tension. Pia watu wananyanga therapy ni uende once uongee na mtu uende nyumbani uko sawa. So there are several sessions to therapy, so that can be expensive. But watu waongee na the psychologist na counselor, you can always negotiate. Especially sasa ukuja unyangee, unafanya kazi ya jua kali, you can't afford to pay me the kind of what I charge, but you are really in need of services. Sometimes we also negotiate and say, what can you be able to pay me, and you can be able to do that. So we are able to do that. You can be able to negotiate and see. But then there are facilities that are actually cheaper than people imagine. For example, there is Nuru Counseling, Nuru Counseling Center at Exa University. Now, when I said, you can pay 800 shillings. So they're actually very well trained centers that actually are quite affordable. So mtu anaweza sema 800, maybe that is reasonable. Kama anaweza 800, you cannot be able to go to that facility. But you can find that facilities that are affordable. Then of course, kwa sababu because of COVID. Just COVID ilifanya tuende virtual.
Yes.
Virtual meaning crazy, watu wanaweza fanya therapy na simu.
Mm.
So that added cost of lazima ukuje kule niko, utakuja gharama ya gari, ndio uweze kukuja penye huko. That actually has been huge. Kama uko na simu na unaweza access internet,
mm-hmm.
Now we actually can be able to do therapy virtually. Kule huko, hata kwa nyumba yako, hata kwa nyumba yako umeketi gari, ama kwa ofisi, lunch time utoke, uende uketi mahali nje na tunafanya therapy.
Mm.
So that has been therapy actually a lot more affordable and available penye huko. So pia lazima usitafute kwenye sisi tuko,
mm-hmm.
Naweza pinga therapy na wewe.
Okay.
Yes.
Kuna swali lingine hapa, anasema mimi ni msikilizaji mgeni, nataka uulize daktari labda for a full therapy session, how many sessions will she recommend, like mtu atahavu kuvisit ama mtu atahavu kupitia sessions labda mara ngapi ama inalinganishwa na nini?
Okay. Now, therapy is not just blanket therapy, there are different kinds of therapy.
Mm-hmm.
So choose a specific, ama ukienda kwa therapy kama counselor mwenye anatumia specific type of therapy, then there are sessions that are recommended.
Mm-hmm.
So for example, kama unafanya what I call CBT, that is what I do a lot, CBT, cognitive behavioral therapy, standard are 15 sessions. Mm-hmm. So you can plan for 15 sessions.
Mm-hmm.
But if you have a different therapies, they can be less, they can be more.
Mm-hmm.
But what wengi wanapenda ile tunaita psychological first aid.
Mm.
So kwa sababu ile sasa kile stress imepanda sana ukuje uongee na mimi mara moja mbili alafu uende.
Mhm.
But unajua hata kwa upande wa kwa upande wa ugonjwa wa physical, first aid sio treatment. First aid ni ile ya kushikilia.
Yes.
Alafu na kutuma kwa hospitali aende sasa usaidike kabisa.
Mm-hmm.
So a lot of people hata literacy, watu wengi wanatafutanga wanapenda first aid. Eh?
Mhm.
Ije tuongee mara moja mara mbili alafu tena uko sawa. But si first aid ya kufundisha how to deal with life going on.
Mm-hmm.
So the standard kama ni kubiki na kuanga ni 15 sessions. The only exception ni mtu ambaye anafikiria kujitua uhai.
Yeah.
Mbaye ana mawazo ama amejaribu kujitua uhai, then the sessions can last even a whole year. Tunaweza ongea mwaka moja hata miaka miwili. Hata si kila wiki for 2 years,
mm-hmm.
But tunaendelea tu kukeep in touch. Tunafanya sessions zetu na kama tunaongea mara moja kwa mwezi, tunaongea mara moja baada ya miezi tatu, na tunaongea baada ya miezi. So we can even talk for 2 years, even for life. Kama yutako na kutako na nyongelesa every 6 months, na salimiana tukijengu na unaendelea.
Okay.
So kama kuna fikira ama mtu amejaribu kujitoa uhai, that is open. It can go, the sessions are as many as will be needed.
Okay. Labda daktari pia kama labda ujaweza kutupa your parting shot, kuna anasema mimi ni mama Mose kutoka Kariobangi North, nataka kuuliza daktari kuhusiana na labda mtu ambaye anaongea peke yake akitembea kwa barabara. Now that amesema depression huwezi kupima na macho, mtu ambaye anaongea peke yake kwa barabara, is that stress? Alafu my comment will be na aji vijana, kwa sababu wengi ndo wanasema wako na msongo wa mawazo, labda they can share or look for Dr. Caroline kwa sababu amezungumza vizuri sana. Huyu ni mama Mose kutoka Kariobangi North. Kwako daktari.
Okay, asante mama Mose kwa swali hayo. Once again nitasema kwamba stress sio kitu ambacho unaangalia mtu anasema huyu ako stress. Kwa sababu ndio kuna mtu ambaye anatembea kwa barabara akijiongelesha, sio kumaanisha ako stress. Inaweza kuwa na ile tunaita psychosis. Na psychosis ni magonjwa kama ile mmesikia inaitwa schizophrenia ama wengine wanasema bipolar. Unajua shida kama hizo za psychosis, ubongo wenyewe, the brain itself has a problem. Unajua shida ya stress ni kwamba ni mawazo ama ni emotions zimekusumbua, na hizo zinaweza kusaidika na zinarudi. Stress inatulia mawazo, mtu anajua kujipanga vizuri, so that can be managed. But when it comes to psychosis, pale the brain itself iko na shida, then that one is not something that tutasema mtu akuja therapy psychosis itatoka. Hawa ni watu ambao wanafaa kuwa na wanatumia madawa, what we call antipsychotic. So inaweza kuwa ni mtu ambaye anahitaji kuwa na madawa, and that helps to control hiyo yenye mtu anataka anatembea kwa barabara tu akijiongelesha ama akifanya kila anafanya kwa barabara.
Mm-hmm.
So once again, mental health sio kitu tuna diagnose na macho tu hivi.
Mm-hmm.
Tunaangalia tunasema huyu ni stress, tunaangalia tunasema huyu ni depression, tunaangalia tunasema huyu ni bipolar, tunaangalia tunasema huyu ni schizophrenia. So those are not things mtu anafaa kudiagnose na macho.
Mm-hmm.
Ile mtu akiangalia, wewe angalia mtu sema hii ni malaria.
Yes.
Ana kufikiria ni majira, utamwambia aende upimwe.
Mhm.
Alafu ikijulikana upate tiba.
Mhm.
So that's kwa lamba labda anilia kwa barabara wa kijongelesha. Those are need to be evaluated by mental specialists, psychologists, as even psychiatrists.
Okay, daktari, labda before you give your parting shot, kuna swali lingine pia limeweza kuingia. Pamuulize daktari, is there a number someone can call, ama ile toll free, ama ile USSD yenye mtu anaweza dial alafu akapata kusaidika now that since COVID tumeenda virtual?
Well, so far we don't have call numbers like that. We hope with the board stands up to establish kind of services. But for myself now, you can find me at Oasis Counseling Center. Oasis Counseling Center is Center for Trauma.
Mm-hmm.
You can find me there. You can find the number virtually. You can Google it on Oasis Africa. You can find it there. As of you, you can admin, you can find me in Afri, at a link, there's a chance to find it. So that kama ninaweza kusaidia, nitakusaidia. Kama ninaweza nikakulink na mmoja kwa karibu na wewe, ama services kwa karibu na wewe, then I'll be very happy to do that.
Mm. Okay. Asante daktari, labda on your parting shot, una msikilizaji wa Korogosho ama msikilizaji wa Coach FM, labda amekuwa pale na stress, ama labda ajui kama kwa na stress, ajui kama kwa na bipolar, ajui ni nini ambacho kwa nacho. Labda as your parting shot, labda ni nini ambacho ungependa kumuambia pale as we finish?
My parting shot itakuwa kwamba tuwate kujiselfdiagnose. Tuwate kujiambia niko na stress, na depression, kuna bipolar, tuwate kujidiagnose. Please reach out to an objective person, either to a counselor, to a psychologist, to a psychiatrist, people who are trained, ambao wanaweza kukukagua, and they are going to tell you this is exactly what we are finding, na waweza kukuelezea how we can manage whatever you are going through. Number two is that therapy is open for everybody. Usingoje mpaka ufike mwisho kabisa, 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 zile unasikia umewezwa kabisa, ndio useme waje sasa nijaribu mtu ambaye anaweza kunisaidia.
Mm.
If you are struggling in whatever area, in whatever, at whatever stage, kama ni nyumbani, kama ni ofisi, kama ni relationship, it doesn't matter. If you are struggling, come and talk to us. Come and talk to us. We learn something, we learn some skills, na mtu anasaidika.
Asante sana daktari, and thank you for taking time kuweza kuzungumza na msikilizaji wa Coach FM, na thank you for a very good session. Umeweza kuzungumza vizuri sana. Najua kwamba kwa wale wote ambao wana maswali, wata reach out to Oasis Africa kuweza kutafuta Dr. Caroline kuweza kuzungumza zaidi na kuweza kujua mengi kuhusiana how to manage stress and mental health issues. Asante sana na ukure wakati mzuri.
Asante, nashukuru.
Thank you so much. Kwako wewe msikilizaji, tumemalizia pale mazungumzo. Na hivyo basi namaanisha officially tunaingia kwenye jiwachilie, lakini mimi naenda mapumziko mafupi. Nitakuwa narejea. Request ya kwako, unajua vile ambavyo wewe inakuwa katika awamu hii ya tatu. And so 0790199143 first upaisi. Shuka kwenye SMS line, shuka pale kwenye WhatsApp. And so tumalize hii in style, of course, ni hashtag Black Monday edition ndani ya Mid Morning.
Hallelujah! Manungu ni nyido, Yesu Kristo mwore jiroda.
Uni nyido mwora okaloti, imo uloti meoda okaloti mwora. Gala gala jaten lue chalono, maewe ni jiu inji jabarona.
Hey, oh, yeah, oh,
gala, gala, ya tenu.